Yankee supplier. Not call
Empire Records.
I could only assume Kuba Bacon. Well, now I need you and Sammy. That would you want to go away?
I'm good. Miss Sammy Rodi. Paka kabulini, siji utamapia nini. Paka kuelewe da utamtongoza kwa giagani. Paka ujewe umweke ndani, sochu wangu kanibia.
Hani
menipendaga mimi. Yani paka kabulini, siji utamapia nini. Paka kuelewe da utamtongoza kwa giagani. Paka ujewe umweke ndani, sochu wangu kanibia.
Hani
minasema kifumpilo, 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 kifumpilo.
Afana nina wao, maneno akimwambia anapotezea na chana nayo waso tupenda. Bona itakula kwao, ina ananipaka mishkaki, ina manjumati. Mtoto fundi bala, wanataka siwataki. Akwenye gemu wa shkiki, anapiga misala kazi. Na mpaga muongo, wananipaka limati. Nataka tuachane, tugombane, akia Mungu mmebugi. Epe zile tulinazidi kunonga, tunazidisha speed. Ananikumbatia, ananikisi, akisikia baridi. Napata raha mie. Eni kiwa nae
na faidi mie. Na faidi. Fanya niwe kresi, yani mpaka na boa. Basi nipe mapenzi, kesho tutanga zentoa. Natunza wesili zako, japo zangu nazitoa. Nakupenda tu, mimweza kosi na doa.
Ameneja mamusi,
anakumaliza na meneja jizela. Mbaba kila feti.
Watoto wadi nakumaliza na kapala mabayu. Watoto tegeta, nakumaliza na wazo wa BBC. Nakumaliza na mwanangu kisa Diego.
Nakumaliza na msira piro.
Shato Sumaia, Jomba Shuni, Jomba Kagiri.